There is a word in the Old Testament.
Likhona ilizwi kumnqophiso omdala likhona nakumnqophiso omtsha. Umnqophiso omdala lithi qalekisiwe umuntu wenza umsebenzi wenkosi ngokonqena. Kwaye siyazi ke nakumnqophiso omtsha Paulus sele ecele isiqalekiso kwabo abo bangayithandi inkosi uYesu Kristu. Ewe ke ngokunjalo nakwabo bashumayela ivangeli engeyiyo abo bathanda inkosi baya kuvakalisa ivangeli lokuqobo kwaye bawukwenza oko ngothando lukaThixo. Khona umqolo endithanda uba ndiye kuwo, incwadi yokuqala kuTimoti isahluko sokuqala umqolo weshumi elinesithandathu. Emva koko ndizafunda kuncwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesine. Emva koko emva kwexesha elide ndiza kuguqulela intshumayelo kamzana uBranham eyango-1959. Yintshumayelo enamandla kakhulu leyana. Ibiyintsikelelo kum kwaye ndiyazi ngoba iya kuba yintsikelelo kuthi sonke. Ukhona othile angacinga apha ukuba yintshumayelo yakudala nje leyo, kodwa nomprofeti Isaya mdala. Kwa ileta iya kuTimoti yakudala, kwale leta uba sicinga uba indala, hayi, ilizwi likaThixo alibi lidala. Xa umoya udlisa ubomi, bomi babutsha ngawonke amaxesha kuzo zonke iindawo. Yanganjalo ke nanamhlanje phakathi kwethu, kakhulu kuwe wena uchukunyiswe nguThixo namhlanje, ofuna ukuphiliswa nguThixo. Sonke siyazi umzana uBranham yayingumvangeli okuthethwe kakhulu ngaye wempiliso. Uba ndingasebenziselo gama, akekho umntu owakhe wanakugqobhozela kuthandazeleni abagulayo njengala ndoda. Kwaye phantse zonke iintshumayelo zakhe zimiselwe ngendlela apho abantu banokuba namava ngoba balo ngokunjalo babe namava kunye noThixo ngayo impiliso nokuhlangulwa ngokunjalo. Masifunde umqolo weshumi elinesithandathu kwincwadi yokuqala kuTimoti isahluko sokuqala. Noko ke ndesuka ndenzelwa inceba ngenxa yoku ukuze uYesu Kristu akubonakalisile akubonakalalisile kum mna ungomkhulu konke ukuze akade umsindo ndibe ngumzekelo kwawo baza kukholwa kuye base ebomini obungunaphakade.
Before Paul had his experience and wrote this letter in particular,
phamba uPaulus abe namava akhe abhalele leta ngokukhethekileyo.
During Peter's first sermon,
amawaka amaninzi ayesele ngamakholwa. Uzawuyifunda phaa intshumayelo yakhe yokuqala, amawaka amathathu abalikholwa, amaninzi kamawaka alandela. Ilizwi likaThixo laya kuyo yonke indawo abaninzi bakholwa. KuPaulus njengoba sifundile, uThixo ufuna unika umzekelo ngento ngokuvuba unzima kwakhe uba sibone uba le ndoda ithe yavuba unzima kangakanani na. UThixo wayenomonde xa ifika iyure uyazityhila kule ndoda eyathi yalwa udaba olukhulu njengomzekelo wento abayigcinelweyo bonke abazokholwa kude kuse kubomi obungunaphakade. Kwaye oko kubonakale kubaluleke kakhulu kum, akumele siphile ezantsi kwalo mgangatho ngoba nantoni esezantsi kwalo mgangatho. Ayilandeli umzekelo uThixo asinike wona apha elizwini lakhe ngayo uPaulus.
You have given us an example.
Yanga ingaba ngumnqono omkhulu ngaphakathi kuthi ukuze sithi Nkosi wena usinike umzekelo Ndikhumbula ilizwe lipha kuYohane isahlose eshumi nesithathu. Pha inkosi yahlamba iinyawo zabafundi bayo yathi, ndininike umzekelo ukuze nenze njengoko ndenzile kuni. Ngoku xa kuthiwe apha kuba uThixo wamenza uSawuli abe nguPawulos wamisa njengomzekelo, ngoku into eyenzekayo kuye kumele yenzeke kuthi. Kuba omnye ufuna ususa isibhalo kwesinye, into esingayenziyo thina leyo. Uthi uPawulos kwenye ithuba uhambe ngena kusoleke enkosini ngokunjalo. Niyawazi lo mqondo apha ithi kwinqanaba elingena kukholeka wayengoyena onenkolo. Ewe, wayemele icebo likaThixo kodwa hayi ngendlela kaThixo, hayi ngendlela kaYesu Kristu, kodwa ngendlela yababhali nabaFarisi. Kodwa wayemkhuthalela uThixo njengoba kubhaliwe kumaGalati, kodwa kwenziwa ngokungahoyi, kwenziwa kunqanaba lokubhideka. Kodwa ngoko inkosi yazityhila kuye njengokukhanya, kwaye wasindiswa wakhanyisela wakhululwa. Kungenzeka ukuthi mhlawumbi nathi sikhuthele umntu ngamnye ngendlela yakhe emahlelweni sasikhuthele sakwenza esinokukwenza, sicinga ukuba simenzele uThixo inkonzo enkulu. Kanti ke kwafika imini enkulu apho wathandayo uThixo ukutyhila unyana wakhe ngaphakathi kuthi. Kwaye xa saqala isityhilelo siyaqaphela uba yonke into engaphambili yayingeyiyo intando kaThixo. Intando kaThixo ebomini bomntu iqala ngesityhilelo sikaYesu Kristu. Xa uThixo ezityhila emntwini, emsindisa, emsusa endleleni engalunganga, emzisa indlela elungileyo, kuxa ke ukholo luyinyaniso nokukhonza kuyinyaniso, yonke into ehamba naloo nto iqale ke ngoku. Ncwadi yesibini kwabaseKorinti isahluko sesini, thanda ufunda umqolo weshumi nesithandathu ndiye kuweshumi nesibhozo. Ncwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesine umqolo weshumi nesithandathu uya kuweshumi nesibhozo. Kungoko singethi mandla kuba nokuba umntu wethu wangaphandle uya esonakala, usuka yena wangaphakathi aye ehlaziyeka imihla ngemihla. Kuba buphakuphaku bembandezelo yethu eyomzuzwana busisebenzela ngokuncamise kwaphela ubuqaqawulo obukhulu obungunaphakathi.
While we look not at the things which are seen, but at the things which are seen.
Lapha umqolo weshumi nesibhozo sakubona ukuba asixuneli ezintweni ezibonwayo, sixunela kwezingabonwayo, kuba ezibonwayo zezomzuzwana, ke zona ezingabonwayo zezanaphakade. Apha sicinga ngelizwi elithi wakhangela kuye yena ongena kubonakala. Nathi ngokunjalo ukuba sifuna uba namava kunye noThixo ekukhanyeni kwakhe, kumele siye kujonga izinto ezinokubonakala, sijonge kwezingena kubonakala, siya kumbona yena. Singakunikwa oko ngobabalo namhla, njengoba kubhaliwe apha ukuba umntu wethu angaphakathi yanga angahlaziyeka mihla ngemihla. Banothanda ukomelezwa namhlanje, banothanda ukusikelelwa namhlanje, banothanda ukuphiliswa namhlanje, banothanda ukusindiswa namhlanje. Nantoni na inako ukwenzeka, ndithi kuwe yanga uThixo angasinika ukholo ngoku kuza ukwenzeka, kuba uYesu Kristu nguye izolo namhla kude kusenakuwo amaphakathi. asingalibani kumele samkele umlinganiso wanaphakade wozulu umlinganiso pheleleyo ngokuba asizimisi ingqondo zethu ezintweni ezibonakalayo kodwa ezintweni ezingena kubonakala izinto ezibonakalayo zezexeshana ziyadlula kwaye zisibambela njemva izinto ezingabonakaliyo zona zeza naphakade unoyolo lowo onyuswayo kwizinto zexeshana asiwe kwiphakade emoyeni yanga uThixo angasikela sonke masicule kholwa kuphela kholwa kuphela kholwa kuphela konke kuyenzeka kholwa kuphela kholwa kuphela kholwa kuphela konke kuyenzeka kholwa kuphe
bathi abafundi bawaphakamisa amehlo abo bawubona umzi ongcwele mgama baze baqala ke ukuvuya baze bathi okokuba ngoku ubukumkani buya kubuyiselwa kwaye le ndoda ithile ibixela okanye ibithetha ngotyelelo olusandula kwenzeka lwasepalestina yaze yathi abantu ngoku kunyaka ophelileyo bebesiza kwindawo abathi xa benyuka bevela entilini baze bajonga egopheni kwangendlela ekwanye uYesu nabafundi bakhe ababehamba ngayo ngelo xesha abathi xa bebona isixeko baqalisa ukulila uyazi ndiyakholwa kwakukho into ethile abo bafundi ngaloo mihla baziva ukuba ubukumkani buya kubuyiselwa kwakhona kwaye ngoku kuphantse kwaba lixesha kwaye ndiyakholwa ukuba leyo yimvakalelo esebantwini yokuba ubukumkani kuphantse ukuba bulungele ukubuyiselwa kwakhona
Brother Neville, our gracious and blessed pastor,
umzalwane uNeville, onobubele nosikelelekileyo umalusi wethu, usandula ukuthetha nam malunga nomzamo wemvuselelo ezayo apha emnqubeni, kubusuku nje obumbalwa ukuba sithandaze ngayo. Ndaza ndamxelela, bendicinga ukuba iya kuba yinto esikelelekileyo. Awunako nje ukuba neemvuselelo ezininzi kakhulu. Kwaye amaxesha amaninzi sifumana uluvo olungalunganga lwemvuselelo. Imvuselelo ayikho kakhulu ekuziseni amalungu amatsha, kodwa kukuvuselela oko sele sinako. Kwaye ndiyathanda ukutsho oku ngokuba ndiyithetha isuka emazantsi entliziyo yam. Ukuba ndiqala ukufumana imvakalelo eyahlukileyo ejikeleze umnquba unento ebihlala iyiyo ixesha elide. Imvakalelo yengqondo enzulu yokomoya, njengokuba yayiqhele ukuba njalo ngexesha lakudala eladlulayo. Ukuba into ezinzileyo kwaye inesiseko sokwenene kwaye ndiyathemba ukuba uThixo uya kusikelela eli bandla lincinane kwaye kwakhona kumandla alo kwaye ndibona inkqubo yokwakha iqhubeka kwaye ndicinga ukuba oko yinto entle kuba kwamsinya okanye emva kwexesha thina bantu bakhulileyo siya kuzikhulula izixhobo size sizibuyisele ezandleni zabantwana bethu size sinyuke ngesasinyuko segolide ngenye imini ndagqitha elanqaku lesiqingatha sendlela ngoku lamashumi amahlanu iminyaka ubudala. Andikwazi nje ukuyiqonda loo nto. Akubonakali ngathi ayikhange ibe lixesha kusukela oko ndandithutha igrosari kaChris Meisner malunga ne-16, 16 leminyaka ubudala. Kodwa ndaya ndaweni ithile. Ibonisa nje ukuba apha asinamzi uhleliyo, kodwa sikhangela lowo uzayo, kwaye eso sisixeko apho uThixo ngumakhi, kwaye akusayi kuba nesiphelo apho. Ngale ntsasa, njengoko bendithetha ngomxholo wosuku loomama, kwaye ndizama ukubeka umama kungekhona njengokuba enjalo ebudaleni kunye nemibimbi nako konke oku, iintonga zakhe zokuhamba okanye isitulo esidala esinamavili okanye isitulo sengalo nengqaye yentyatyambo ihleli ngakuye. Kodwa umama eluvukweni ebuyiselwe ebutsheni bakhe kwaye emi ekhazimla njengekumkanikazi. Leyo yindlela endithanda ukucinga ngayo ngomama wam. Andithandi ukucinga ngaye njengokuba enjalo namhlanje emdala. Ndiyathanda ukucinga ngento ezayo, kwaye ndiyazi ukuba niziva ngolo hlobo ngoomama benu. Mcinge njengoko enjalo entliziyweni yakho. Nangona abaninzi njengoko imbongi isitsho, ubomi khange bube lula kuye, kodwa ebeya kubuphila kwakhona nje ukuze akwenzele okuthile. Ke uThixo uza kuyenza indlela ukuze aphile ngonaphakade nawe. Ngoko ndiyayivuyela loo nto. Andazi ukuba kutheni ndenze esi saziso ngale ntsasa sokuba ndiyakuthetha ngokuhlwanje ukuba iNkosi ithandile ngo ngubani nalo ngoqinisekileyo. Andiyazi ukuba ndiza kuyenza njani, kodwa bendixakekile kude kube malunga neyure kunye nemizuzu elishumi eyadlulayo kudliwanondlebe yonke emva kwemini, kwaye ndaba nezikhethekileyo kunye neefowuni zikaxakeka andikwazanga ukuzenza. Kwaye ndifuna ukuba uqhubeke uthandazela uGqirha Sam, uyeza kakuhle kwaye sinombulelo, kwaye uGqirha Baldwin kunye nonkosikazi Baldwin bobabini bayachaca baqhuba kakuhle. Ndifuna ukuba nibeke entsha kuluhlu lwenu lwemithandazo ngale njikalanga. Lowo nguHarry Lees apha ezantsi, ugqirha wamachiza. UHarry ungumhlobo wam wobuqu, kwaye okoko bendimazi bendicinga ukuba wayengumKristu kude kube ngale njikalanga xa umntakwabo wenza isicelo sokusindiswa komphefumlo wakhe. Mzalwane uMike Egan wazisa umthendwa wethu apha, wazisa iindaba. Waye uHarry ukwimeko embi kakhulu ngaphandle esibhedlele. Ndandingazi ukuba wayecinga kangako ngam, kodwa umalile umalusi wakhe ngale njikalanga, okanye umalusi wenkonzo apho aya khona, waze wafuna mna ndize kumbona, kwaye ndifuna ukuya kumbona. Ke thandazelani uHarry. Siyavuya apha ngokuhlwanje ukuqonda ngabahlobo bam apha abasuka ezantsi eGeorgia, umzalwane Welsh Evans nosapho lwakhe. Ndiyabona kananjalo ezinye iindwendwe ebendingazazi mhlawumbi bezilapha ngale ntsasa. Ukuba andiphazami, ndibona umzalwane nodade uElmer Collins phaya emva abavela ePhoenix eArizona. Oh, awukatshintshi, khangeleka ngathi kufuneka ube kwiimpahla zakho zikaloliwe. Kwaye ngena esuka esiporweni, kwaye wamkelekile ekhaya. Andinakukucela ukuba uhlale apha kuba ufumene indawo engcono. Yabona, ilunge kakhulu loo nto. Phoenix, ndiyathanda ukuhlala apho ngenye imini mna. Kwaye emva koko ndibona umzalwana Smith apha webandla likaThixo phaya phandle. Zalwana Smith, ndiyinikiwe mna incwadi yakho encinane ngenye imini okanye ngenjikalanga yayizolo emva kwexesha. Andikayifundi okwangoku, kodwa ngokuqinisekileyo ndiya kuyixhasa. Okoko nje ndiyazi ukuba uyibhalile. Imelwe kukuba yinyani, isibhalo esiyinyani. Thixo akusikelele, kwaye ndiyathemba ukuba yimpumelelo. Kwaye abanye abaninzi ndingatsho namkelekile nonke apha emnqubeni. Kwaye ndiyonwabele laa ngoma ngale ntsasa kadade Striker oye wacula. ujonge ngaphaya kwelethisi kuye. Abazalwane bam abangama Mennonite apha ndiyavuya ukuba nabo ngaphakathi kwaye oh nonke umhlobo apha ndiyakhola osuka ngaphaya Illinois unyana wakhe uthatha ushicilelwa ngasemva ndibe nokudibana nabo kwakhona kwaye abaninzi ndinga ungacingi ukuba ndiyakudelela xa ndingalibizi igama lakho kodwa ndiyanamkela nonke. Ngoku masifunde ngokuhlwanje kwisifundo sesibhalo siphuma kuMateyu isahluko samashumi amabini ananye siqalela kumqolo wokuqala nokufunda ukwehla noweshumi elinanye ngokuqukayo. Kwathi bakusondela eYerusalem noko kusisa kwaye bafika eBhetifage entabeni yeminqumo. UYesu wesusa abafundi bababini esithi kubo, hambani niye emzaneni lo ukhangelene nani, sinofumana kwa oko iesile libothelelwe linethole linalo. Wakhululeni niwazise kum. Kwaye ukuba kukho nabani othe wathetha into kuni, nothi, Inkosi inesidingo ngawe, wothi kwa oko, wawathumela. Konke oku kwenzeke ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngomprofeti esithi, Xelela zona iintombi zaseZiyoni, yabona, ukumkani wakho uza enobulali ekhwele e-esileni kunye nenkonyana yemazi ye-esile. Baya ke abafundi benza njengoko waye bamisele ngako uYesu. Balizisa i-esile nekhozi, babeka iingubo zabo phezu kwazo, bamhlalisa phezu kwazo. Yathi ke inkoliso yezihlwele yazandlala iingubo zayo endleleni, kwaye bagawula amasebe emithi bawasasaza endleleni. Zaye ke izihlwele bezihamba ngaphambili, bebezilandela, zidanduluka, zisithi, Hosana kuye unyana kaDavide.
Blessed is he that cometh in the name of
Makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Hosana enyangweni. Akungena eYerusalem, wonke umzi wazama-zama usithi, ngubani nalo? Yaza yathi indimbane, lo nguYesu, umprofeti waseNazarete.
Let's bow our heads for prayer.
Masithobiseni iintloko zethu sithandaze.
O Lord, we wondered just what we would have said.
Siyamangala kanye ukuba besinokuthini ukuba besiphila ngalo mihla.
But we are living in a greater day.
Kodwa siphila kumhla omkhulu ngakumbi. Xa sikhangele yena ukuba eze. Kwaye njengokuba silungiselela, Nkosi, silungisa iintliziyo zethu, kwaye sizise zonke izithungu esinokuzibutha ekuvuneni kwasemasimini, ekhaya nokwangaphandle. Siyacinga kwaye silindele ixesha esiya kumbona ngalo yena esiza ekhwele ihashe elimhlophe esehla ngamasango ozuko ukuguqula nokulungisa lo mzimba wethu mdala onakalayo ube ngumzimba wozuko ofana nowakhe. Apho kungayi kubakho sono okanye uphawu lokufa olunokuze lungene, kwaye siya kumbona njengoko enjalo, siphile kwaye simthande kuzo zonke izizukulwana ezizayo. Siyakubulela ngeli bandla, nangomalusi walo, nangamathenjwa namadikoni, nangaye wonke umntu oza apha.
That's in our gates.
Nangendwendwe ezisemasangweni ethu, ezizimvu zesibaya esinye, kodwa ziphuma komnye umhlaba. Siyakucela ukuba ubasikelele ngokuhlwanje ngobukho bakho. Kwaye sonde ngelizwi lakho ukuze simke apha ngokuhlwanje ngokuzimisela ukuba ngamaKristu angcono kunokuba sakhe sanjalo. Sanga singahamba sinethemba elitsha entliziyweni yethu nangovuyo silindele ukuza kwakhe. Ukuba kungenzeka kubekho abathile phakathi kwethu abagulayo nabaxhwalekileyo besingayi kulibala ukubathandazela ukuba bona bengena esakhiweni ngobu busuku apho sihlanganisene khona ukuze sinqule. Bengena begula banga bangaphuma bephilile. Kwaye siyakucela abo basachachayo emakhayeni nasezibhedlele kwaye bekwiibhedi zenkxwaleko. Siyathandaza, O Thixo, ukuba inceba yakho ifikelele ezantsi kubo. Sithandazela abo bangakhathaliyo ngobu busuku, abangekangxamli babone ukuba iNkosi ilungile. Abangayaziyo ukuba ithetha ukuthini ukuthandwa nguThixo, abayiqondi nje into abayiphosayo. Oh Thixo, lwanga usasazo lukanomathotholo okanye ngandlela ethile lungachukumisa iintliziyo zabo. Neemvakalelo zabo zanga zingaphethukela kuwe lungekavalwa ucango lwenceba kwaye bavalelwe ngaphandle bayekuma emgwebeni ngaphandle kwenceba. Sincede Nkosi, ezi zinto sizithandaza egameni leNkosi uYesu nokwenzela uzuko lwayo. Amen. Abantu babeminxene kangako emasangweni zaye izitrato zazicinene yaye kwakungekho nendawo yokuba abantu balale. Babelele ngaphandle kodonga kuwo onke amabala ngokuba lena yayiyipasika kwaye abantu beza bephuma kulo lonke ihlabathi elaziwayo ukuza kunqula ngeli xesha. Yayilixesha lokuxhelwa kwexhwane lepasika kwaye yayimela ukukhululwa kwabo eyiphutha ubukhoboka kwaye bakugcina oku minyaka le nyaka ngamnye le pasika inkulu yayisenzeka kwaye yaba lelinye lawona maxesha abalaseleyo laso okanye iziganeko zenkolo yamaYuda kuba yayithetha ixesha abakhululwa ngalo. Bonke abantu bayakuthanda ukucinga ngaloo nto ixesha abakhululwa ngalo. Indlela anokuthi ngamnye wethu ngokuhlwanje angabuyela emva kwixesha esakhululwa ngalo oko lalithetha kona kuthi. Ndikhumbula kwawam amava indlela intliziyo yam ehluphekileyo yobukhwenkwe eyayikulangazelela ngayo ukuchukumisa uThixo. Ngacinga, oh, ukuba nje bendinokunyuka ndize ndinkqonkqoze kucango lwakhe ndithethe naye okwethutyana. Kwaye kakade niyalazi ibali lam, ndazifumanela iphepha nepensile kwaye bendiza kumbhalela ileta kuba bendingenakho ukuthetha naye kwaye ndazi ukuba wayehlala emahlathini ngokuba ndandimvile kwaye ndandikubonile ukunyakaza kwakhe emahlathini kwaye ethile endala eqhelekileyo indlela endandidla ngokuhamba ngayo xa ndisiya kuzingela okanye ndisiya kuloba. Ndacinga ndiza kuyincamathisela nje emthini ndiyibhekise kumnumzana Yesu ngandlela ethile ukuze lo mthwalo usuke entliziyweni yam. Oh, ngobo busuku ezantsi phaya ndingayilibala iminyaka yam, ndingalilibala igama lam ngelinye ixesha. kodwa andinakuze ndiyilibale loo yure xa yena owandihlangulayo esonweni. Into ethile yenzeka ezantsi ngaphakathi kum eyathi yandinceda kwiiyure ezinkulu zobumnyama. Iyure yokuhlangulwa kwam, imithwalo yesono yandishiya, kwaye ndaba ngumntu omtsha, ndibe sisidalwa esitsha kuKristu Yesu ukusukela ngoko. Kwaye la mayuda ayenyuka nyaka ngamnye, kwaye kwakukho umthombo ongaphakathi ebandleni. Kwaye bathabatha isonka nemifuno yekrakra nemvana, kwaye basela kulo mthombo ongaphakathi ebandleni. Kwaye bavuya kunye ngenxa yokuba uThixo ebenzele inceba. Ke lena ekubeni ilixesha lePasika, kwaye yayingeyiyo iPasika kuphela, kodwa yayiyiPasika ekhethekileyo. Uyazi, kukho amaxesha athile esithi siye ecaweni kwaye sihlala sikuthanda ukuya, kodwa kukho amaxesha athile kuthi into ethile ekhethekileyo yenzeke. Kwaye eli yaba lelinye laloo maxesha, umoya wawuzele lulindelo, njengokuba kunjalo namhlanje. Onke amehlo abo bamthandayo ayelindele yena ukuba angene esangweni. Kwaye ndiyakholwa ukuba yinto enkulu ngolo hlobo namhlanje, kuba abo bamthandayo bakhangele yena. Umoya uzele lulindelo. Kana siphila kulo mhla, kana umhlaba ngokwenene uye waba yingqayi enkulu yerhuluwa, kwaye inzululwazi iyasixelela yimizuzu nje emithathu kude kube sezinzulwini zobusuku. Kwaye ndiqinisekile ukuba benifunda njengokuba nam ngenye imini elabali lale njengele emkhosini, wathi okokuba ukuba bekukho enye imfazwe ibiya kuthatha imizuzu emibini okanye emithathu kuphela. Iintsuku zakudala zokulwa nokudutyulwa ngoombayimbayi nokugrumba imingxunya yeempungutye kuphelile konke oko. Babanga ukuba imfazwe elandelayo iya kuba imizuzu nje emibini okanye emithathu. Ngenye imini uqulu kubhode womntu othile uya kugqabhuka isiciko sakhe aze adubule enye yezo bhombo. Kwaye xana besenza sineendawo zokumamela kuyo yonke indawo ukuyiphindisela ukuyidubula kwakhona, ihlabathi alinakwazi nje ukusinda kuloo nto. Wonke umntu ePasikeni wayesazi ukuba into ethile yayiza kwenzeka, kodwa babengayazi nje ukuba yintoni kanye kanye. Kwaye yiloo ndlela kuyiyo namhlanje. Uninzi lwabantu luyazi ukuba into ethile ilungiselela ukwenzeka. Wonke umntu uyayazi loo nto. Unokuthetha nomoni, unokuthetha nomrhwebi, unokuthetha nabani na, kwaye oh, lixesha lokungazinzi kwehlabathi. Kodwa ungathetha nendoda okanye umfazi okhangela yena ukuba afike, kwaye ubuqhaqhawuli busuwebusweni babo bubengezela. Bajonge eso siganeko sikhulu. Ngoko umoya wonke ugcwele ulindelo kwakho, ulindele ukuba into ethile yenzeke. Ihlabathi aliyazi into elungiselela ukwenzeka, kodwa ibandla likaThixo ophilileyo liyayazi into eza kwenzeka. Bayazi ukuba kwakamsinya icilongo liya kukhala, kwaye siya kumbona esiza ekhwele ephuma ebuqhaqhawulini ekhwele ihashe elimhlophe. Kwaye imikhosi yezulu imlandela yena, kwaye nabo bafele kuKristu baya kuxhwilwa banyuswe baye kuhlangana naye emoyeni. Yiloo nto esiyikhangelayo, siyayilangazelela. waye sicelelwe ukuba imiphefumulo yabo mama nanjalo njalo sithethe ngayo ngalensasa phansi nje kwesibingelelo sikaThixo iyakhala kodwa kube nini Nkosi kodwa kube nini umama ufuna ukukubona kangangoko ufuna ukumbona kwaye abo sibathandayo bafuna ukudibana nathi njengoko sifuna ukudibana nabo ukunjani ukudibana okuya kubakho xa efika ukudibana nabethu esibathandayo kwaye sibabone kumzimba wabo wovuko kwaye bezukisiwe kwaye behambahamba kunye nendlalifa yovuko ukubukela isimilo sabo indlela esitshintshe ngayo ubulali kunye nokuzola kwaye akusayi kuba kukugxabhagxabhisa nokuphithizela nokuxhuma kunye nokuxhuzula kuba siya kuba nona phakade wonke ukuba siphile kunye Oh, esi sigaba sikhulu siphakuzelayo esiphila kuso. Asinalo naxesha lanto ukunyuka nje nokuxhuzula nokuxhakamfula ngokuba lusuku olubi. Emva koko, njengoko babelindele ukuba kwenzeke okuthile, kwakugubi kakhulu ukuba abaninzi kwabo babehlele epasikeni abazange bambone. Ukanti babesazi ukuba into ethile yayiza kwenzeka kodwa nangoko abazange bakwazi ukumbona kuyakuba njalo ekubuyeni kwenkosi baninzi abantu abangaphumliyo namhlanje abaziyo ukuba kukho into ethile eza kwenzeka kodwa bona abasayi kumbona
For he will come in the stillness.
Ngokuba uyakuza ngenzolo yasezinzulwini zobusuku ukuza kubamba amkenela bandla lincinane elilangazelela kwaye lilindele kwaye lilindele ukumbona abo ngabo ayakuza ababambe emkenabo abaninzi behlabathi abaphila kubuyokoyoko kwaye bedlisa imiphefumulo yabo ngezinto zehlabathi Abasayi kuyazi ukuba kwenzeke ntoni lide ibandla limke liye buqhaqhalini kuba uyakuza njengesela ebusuku aze ababambe emkenabo. Ngoko sinokubona ukuba sibuyela kwindawo enye kwakhona. Ngoku sifumanisa ukuba oku kulindela ukuba uThixo uza kwabo bathe.
It's been the same thing.
Kuzo zonke izibhalo ibe into enye ukubaba usoloko ebonakala kwabo bamlindeleyo yena esoloko ebonakala kwabo bafuna ukumbona yena waye liqinisekile ukuba elo lithemba elisezinhliziyweni zethu ngokuhlwanje Ibe imalunga neenyanga ezintandathu ezidlulileyo ndiyacinga bendingqina kwabanye abantu ndaze ndathi Oh, ukucinga ngayo, ukuba njengalo naliphi na ixesha uyakuza. Kwaye yintoni eyabangela ukuba ndithethe loo nto, ndandithetha ngomzalwana uBoswell. Xa ndaya kubona la ngcwele indala, xa nasakuva ukuba wayesifa amashumi asibhozo anento eminyaka ubudala. Inkosikazi kunye nam sisehla ukuya, khona ukuze simbone phambi kokuba afe. Kwafuneka nje ndithethe into kuye. Ndiyathanda ukubukela abangcwele xa bengena ebuqhaqhawulini. Kwaye kwafuneka ndimbone. Kwaye satshisa amavili emoto. Kodwa ndathi ndakufika apho ndangxama ukuya emnyango. Ikona incinane kwakulele elaa qhawe lakudala. Waphakamisa intloko yakhe xana endibona ndisiza. Iingalo zakhe ezindala ezibuthathaka zijinga ngaphandle nenyama ijinga phantsi. Kwaye wasondeza iingalo zakhe kum ngaye ndambamba ukujikeleza intamo ndakhwaza bawo bawo iinqwelo zokulwa zakwaisrayeli nabamahashe azo kuba wayeyengcwele enobuthixo indoda ndaze ndathi mzalwana uBoswell ndifuna ukukubuza into ingaba uyakholelwa ukuba uza kuphila wathi oh andiguli nokugula ndathi ke yintoni ingxaki wathi ndiya ekhaya wathi ndidiniwe kwaye ndiphelile kwaye ndifuna nje ukuya ekhaya. Ndathi, ngoko uyaqonda ukuba uyafa? Ndathi, ndifuna ukukubuza into, ukuhla kumashumi asixhenxe nento eminyaka yolungiselelo. Ibinguphi ona mzuzu wakho usukileyo? Ungathetha nam, mhlekazi, kwaye undixelele, ngawaphi amava othe wanawo ezantsi emgceni?
That you could count your greatest
onokuthi wabalele eyona yure yakho inkulu. Ndiyakuphila ukuze ndibone iminyaka yakhe andinakuze ndiyilibala njengoko lo mehlo amnyama andibamba phezu kwezo glasi zamehlo. Wathi, mntakwethu othandekayo, lo ngona mzuzu mkhulu ebomini bam. Andikwazi ukucinga ngalo naliphi na ixesha elalizukile ngakumbi kunangoku. Ndamjonga ebusweni ndathi, mhlekazi, ndingaba usayazi ukuba uyafa? Wathi, mzalwane uBrenham, ndinqenqe apha ndilinde umzuzu ngamnye ukuba avule ela cango angene andise ekhaya kunye naye. Nantso indlela yokufa, nantso indlela yokuhamba. Kwaye njengoko nisazi ukuba malunga neeyure ezimbini ngaphambi kokuba afe, waye elele isiqaqa ngaphezu kweentsuku ezimbini, wathi akuziqonda waphakama egumbini waqalisa ukuthetha nenkosikazi yakhe. Emva koko ngequbuliso wabonakala ekhanya kwaye waqhawula izandla iyure ende nangaphezulu kunye nabahlobo abasele befile iminyaka engamashumi amane okanye amahlanu abebengabaguqulu abakhe ebandleni lakhe. Waqhawula izandla nomama wakhe kunye notata wakhe wade waba ubomi bawushiya umzimba wakhe, walala emqamelelweni waze walala ezingalweni zenkosi uYesu. Akukho nto ifana nokumkhonza ukulindela yena. Kwaye njengokuba ndathetha nale ndoda malunga noku kwaye ndabalisa la mava, ndathetha oku ndathi, mhlekazi, oh, akusayi kuba luzuko xa simbona. Oh, ukuba ebenokuza namhlanje. Yathi, mzalwana uBrenham, musa ukoyikisa abantu ngolo hlobo. Ndathi, uthetha ukuthini? Yathi, oh, ungazami ukuxelela abantu ukuba ihlabathi liyeza okanye uKristu uyeza. Kuyabakhathaza. Oh, ndathi, hayi, andikuva. Kwabo bamlindeleyo yena, zezona ndaba zizikileyo abanokuziva. Ukuba uYesu sele eza kutyhoboza athabathe ibandla lakhe. Ubudala ngeminyaka buya kutshintshelwa kubutsha. Uvuyo luya kunikezwa endaweni yokudakumba. Ubomi buya kunikezwa esikhundleni sokufa. Ukungafi esikhundleni sokuziphatha kakuhle kuya kutshintshwa. Oh, umzuzu onjani ukwazi ukuba uyakuza? Babekhangele yena, babemlindele yena. Wathi ke akufika, safumanisa ukuba kwakukho amaqela amabini. Elinye iqela lalilelakhe, kwaye elinye lalichasene naye. Kwaye yile ndlela esiyifumana ngayo namhlanje. Nantso into ukuza kwakhe kwahlala kubahlulahlula abantu. Ngalo lonke ixesha xa ufumana uYesu, ufumana abo bakungqongileyo abanokuba bachasene nayo. NguSathana lowo. Kwaye namhlanje xa sicinga ngayo asiboni nguqu ingako, kuyafana nje. Abantu batshintshile kodwa umoya wabantu awutshintshanga. Bathi ke bakuba bekhangele ngaphandle kwesango bambona esiza yena ekhwele kweliya lincinane iesile elimhlophe. Akumangalisi ke ngoko kuba abafundi baqalisa ukukhwaza ubukumkani bamazulu bufikile. Babaleka abantu beza kumkhawulela yena, yaza yonke iYerusalem yazamazama. Kukho into malunga nayo xa uYesu esiza isoloko ibaluzamazamiso. Kwaye wazamazama umzi uphela, kwaye bona abanako ukuyifihla. Kwaye kwanyanzeleka ukuba abashumayeli balomini banike ingxelo ngoluzamazamiso ngokuba oko kwakusesidlweni sepasika. Kwaye bakhwaza, ngubani lo? Xana umoya uzele ulindelo nokuza kwenkosi uYesu eYerusalem kwenza umoya uzale ngolindelo. Kubonakala ngathi abafundisi bamelwe kukwazi kwakuza kwenzeka. Kwakubonakala ngathi umbingeleli omkhulu wayenokuyazi loo nto. Kwabonakala ngathi bonke abanye ababingeleli babenokuyazi loo nto. Kwaye ayikatshintshi namhlanje ngokuba umoya oyingcwele wandulela ukubuya kwenkosi uYesu. Kwaye njengokuba umoya oyingcwele eqalisa ukunwenwa emhlabeni wonke, imililo yemvuselelo iyagqabhuka kuyo yonke indawo. Imiqondiso emikhulu nezimanga zenziwe, ukuphilisa kwenzekile, iziprofeto ziye zaphuma. Konke ukuhlanganiswa kwiintsikelelo zobupostile zibuyele ebandleni kwakhona. Ke, njengokuba kwakunjalo ngoko, kusenjalo nangoku. Umoya ongakholwayo usamemeza, ngubani lo? Abanye babo bakholwa kwinkosi uYesu ukuthi wayeyindoda elungileyo. Abanye babo bathi uyindoda elungileyo. Yiloo nto abayithethayo namhlanje, bazama ukumbeka njengoNapoleon, umlwi, bazama ukumbeka njengoGeorge Washington, indoda enyanisekileyo. Kodwa wayengaphezulu koko. Ingaba ukuqaphela ukufundwa kwesibhalo bathe lo ngumprofeti ophuma eGalili. Kwaye bazama ukuthetha into enye namhlanje xa bebona le ntshukumo inkulu yenkosi ukubuyisela umva empilweni abagulayo nabaxhwalekileyo, ukumbona esebenzisa umoya wakhe ebandleni lakhe ukucalula iingcinga zabantu, kumbona esenza kanye njengokuba wenzayo xa wayelapha emhlabeni ukuzalisekisa oko wathi kuya kwenzeka. Ngokuqinisekileyo, amabandla kunye nabantu baye bebuza oku, ngubani nalo? Babengamqondi ukuba wayengubani na uYesu, ngokuba akukho namnye kubo owayenokumqonda ngezikolo zabo. Sesiphi isikolo sakwalizwi aphuma kuso? Sesiphi isikolo sezenkolo wayephuma kuso? Kwaye kunjalo namhlanje, uninzi lwabantu abathanjiswe ngomoya oyingcwele abaphumanga nakwesiphi na isikolo sakwalizwi. Bayimveliso yokuzikhethela kukaThixo. Kodwa imiqondiso, nemimangaliso, nezimanga ezathenjiswayo eBhayibhileni zikhapha lo moya oyingcwele mkhulu njengoko wahamba phakathi kwabantu. Kwaye bathi namhlanje baphuma kwesiphi isikolo? Nje kwamsinyane ungena esixekweni ukuba ubambe imvuselelo, ungowaliphi ihlelo? Ndibe nodliwano-ndlebe emva kwemini ngolwesihlanu nompristi wamaRoma eKatolika ophuma kwibandla lama-Irish eLouisville. Kwaye kungekho ngaphezulu kunokubandazisiwe kuye, indoda elungileyo yesifundiswa wathi, Mnumzana uBrenham, leliphi ihlelo okulo? Ndathi, andikho nakwelinye. Waze wathi, ngoko, ngaba wamiselwa? Ndathi, ewe mhlekazi. Wathi, wamiselwa ngubani? Ndathi, inkosi uYesu yandinika umoya oyingcwele ukuba ndishumayele ivangeli, kwaye yandinika umyalelo. Ke, olo lumiselo esiludingayo. uYesu akazange athi kubafundi bakhe, hambani niye kwi, andizigxeki ezo zinto, kodwa zaluphila usuku lwazo. Akazange athi, hamba ufunde ukuba ngumlungiseleli iminyaka emininzi kangaka. Wathi, hlalani ke emzini oyiYerusalem, nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni. Watsho oko kumadoda ayengakwazi ukutyikitya amagama awo.
after this the Holy Ghost has come upon you, then
wazemveni koko umoya oyingcwele uhlile phezukweni emva koko niya kuba ngamangqina am eJerusalem kwela kwayuda kwaSamaria kude kuse nasekupheleni komhlaba olo lumiselo asinayo ingcwele yokuba uYesu wakha waya nakwesiphi na isikolo okanye wathweswa isidanga kuzona ziphi na izikolo zakwalizwi nangona kunjalo kukho ezingaphezulu izikolo zakwalizwi ezakhiwe egameni lakhe ngenxa yezizathu zenkolo kunokuba yakhe yanjalo nangayiphi enye nangayiphi na enye into eyakhe yanjalo emhlabeni asizange sibe nayo nayiphi na nayiphi into ebhaliweyo yakhe awakhe waya esikolweni kodwa nangoko kuye kwabakho izikolo ezininzi eziye zakhiwa egameni lakhe kunokuba kukho naluphi na olunye uhlobo lwegama elikhoyo phantsi kwamazulu izikolo asizange sazi ngaye ebhala incwadi nangona kunjalo kuye kwabakho iincwadi ezininzi ezibhalweyo ngaye ngaphezu kwakho konke okufundwayo obekubhaliwe kwaye namhlanje ibhayibhile yakhe iyeyona ncwadi idumileyo ekhoyo kulo lonke ihlabathi phakathi kwakho konke okufundwayo kodwa uyabona ngomhla wokuvelelwa bakhwazwa ngubani na yena uyabona uThixo uthabatha into ebonakala ngathi asiyonto ukwenza into ngayo yiloo nto emenza uThixo yena kwaye xa nabambona esiza ekhwele esiya kwelasango abanye babo bathi ungumntu omkhulu batsho oko namhlanje kukho izikolo zemfundo ngezenkolo ezifundisa namhlanje okokuba uYesu wayeyindoda ebalulekileyo okokuba wayeyindoda elungileyo abanye babo bade bathi yena wayengumprofeti ngoku ukuba wayengumprofeti kuphela okanye indoda elungileyo sisezonweni zethu wayengaphezu komprofeti wayengaphezu kwendoda elungileyo ukanti wayeyindoda elungileyo ukanti wayengumprofeti Thixo kodwa wayengaphezulu koko wayenguThixo ebonakalalisiwe esenyameni ukuze asuse isono kwaye njengokuba esiza ekhwele abantu abaninzi bathi ungumphilisi oh simbonile evula amehlo emfama simbonile esenza indoda esisiqhwala ukuba ihambe sambona esenza umthandazo kwaye umkhuhlane wamyeka umntwana kodwa ngoko olo hlobo lwalumlandela kuphela ngenxa yezonka neentlanzi kwaye leyo yindlela ezihlwele eziyiyo namhlanje ezininzi ukuba kukho umphilisi kutheni ziyamlandela kwaye yena nje luhlaza enkqandosini ukuba bayagula bayabaleka bathi ow ungandithandazela ukuba inkosi uYesu indiphilise kwaye kwamsinya kwabaphume esibhedlele okanye ibhedi yokugula baphuma babuye kanye bangene ehlabathini njengenja emhlanzweni wayo okanye ihagu emgxophozweni wayo njengoko isibhalo satshoyo bayamlandela nje ukwenzela oko kulungileyo abanokukufumana kuye bamsebenzisela nje umthi oxhontsiweyo okanye into ethile abanokuyifumana kuye kwaye bengalindelanga kumkhonza esasihlwele sisaqhubeka nanamhlanje kwaphiliswa abalithoba abaneqhenqa yaye omnye wabuya weza kumdumisa yena kanye ingaba yayilishumi bona omnye wabo wabuya esiza kumzukisa baze ke abanye bahambela phambili bengenambulelo kwaye ukuba abantu basemelika baphiliswe ngamandla kaThixo bangaguqulela iintliziyo zabo kuThixo kuya kubakho imvuselelo ibethe kwesi sizwe eya kuvala yonke indawo yokuthengiselwa kuyo utywala ebeya kuthi iivenkile zokubugcina kunye neevenkile zewhisky beziya kuba ngaphandle komfanekiso iicawe zaziya kuzala iiholo zemiboniso beziya kuba zingenamntu ngobusuku bangecawe kwaye bekuya kubakho ukugqabhuka kwemvuselelo ukunqumla esi sizwe kodwa xa beyibona isenzeka izinto azenzayo uThixo basakhala ngubani na yena ngubani nalo uzayo bavela phi ngubani nalo kwenziwa ngagunyalini oku nakuze ndilibale eJohannesburg eMzantsi Afrika ndandisandula ukufika malunga nemizuzu engamashumi amathathu ngaphambili ngenqwelomoya ndandineentsuku ezintathu nobusuku bazo ndisemoyeni kangangokuba ndandidiniwe ndandingakwazi ukunyamezela bona bandikhupha bandisa ebaleni apha behlanganisene khona abantu abangamashumi amahlano kanye amathandathu amawaka. Kwaza kwathi kwamsinya nje ndangena eqongeni, kwade umoya oyingcwele, ndabona kusiza ukunqumla kuloo ndawo ibhasi kwaye yayinophawu kuyo Durban. Ndabona umfana kwafuneka acambule aze abaleke simka kuyise nonina ngomlenze omnye iintshi ezintandathu okanye ezisibhozo umfutshane kunomnye. Wayenxibe ihempe emhlophe nezibambi zibambe zinyuse ibhulukwe yakhe. Ngase ndamqaphela lo mfana ndaphinda ndajonga ngasemva umbono wawungasekho. Kwaze emva koko nje emzizwini ndabona okwakukhanya kujinga phezu komfana osemtsha emva phaya kubaphulaphuli. Ndaze ndajonga ndacinga ndambona ndaweni ithile ndamjonga. Kwaze okwakukhanya kwahlala kubambe phezu kwakhe imizuzu embalwa kwaye ndandilindele itoliki kuba ibambe amagama alandelayo. Ndaza ndabona laa mfana mnye phakama elahla phantsi iintonga zakhe zokuhamba kwaye umlenze wakhe omfutshane weintshi ezintandathu wehla njengesiqhelo kunye nomnye. Ndaze ndathi kumnumzana AJ Skuman osebuqhaqhawulini ngobu busuku, ndathi, "Mnumzana uSkuman, caphula nje amazwi am ngumbono." Wathi, "Kakuhle kakhulu." Ndaze ndathi, "Umfana ohleli phaya emva enxibe ihempe emhlophe kunye nezibambi zokunyusa ibhulukwe uvela kwisixeko esibizwa ngokuba yiDurban malunga neshumi elinesihlanu lamakhulu eemayile ukucanda ilizwe ngebhasi. Kwaye kwafuneka anyebelezele emke kuyise nonina ukuze eze, kodwa ukholiwe kwinkosi uYesu kwaye unomlenze omnye oziintshi ezintandathu omfutshane kunomnye. Waze umfana wachuma namtya wayephaya ezama ukuva iintonga zakhe zokuhamba. Ndaze ndathi, "Mfana, inkosi uYesu kuphilisile." Kwaye ngoko nangoko umlenze wakhe waphuma iintshi ezintandathu ukuya kwisiqhelo kunye neminye. Kwaye bamzisa umfana eqongeni baze oogqirha bamxilonga phaya, "Uyawubona umfanekiso wakhe kwincwadi yam." Ndandimile phaya nje imizuzwana embalwa ndabona encinci eluhlaza imoto esehla ngendlela yaze yatyibilika yabetheka yaya ngasemva yaze yantlitha umthi. Intombazana eselula enentloko engwangqa yayaphuke umqolo. Ndaza ndathi, "Ndibona encinci imoto eluhlaza ityibilikele emthini kwaye intombazana eselula enentloko engwangqa emalunga neshumi elinesibhozo leminyaka ubudala yophuke umqolo ikwimeko yemaxongo. Akukho mntu waphendulayo kwaye ndizange ndiyibone naphi na kuloo ntlaninge isihlwele esikhulu sabantu. Ndaye ndema phaya nje imizuzu embalwa ndathi, "Qonda, musa ukukroka, yinkosi uYesu emandleni ovuko wathumela umoya oyingcwele ukuba uqhubeke nomsebenzi wakhe." Kwaye phaya ndabona umbono usenzeka kwakhona kwaye ndandingenakho ukumbona umfazi oselula. Kwazemva koko kumi kanye phambi kwam naku kwakumi okwakukhanya njengokubani kubona emfanekisweni. Kwaye kwama apha ndenyuka ndaya phaya kwaye nanku uyayelele ezantsi ngezantsi kweqonga. Ndathi, "Nenekazi eliselula, inkosi uYesu ikuphilisile." Waza waqalisa ukulila. Umama wakhe wathi, "Oh hayi, musa kumxelela ukuba aphakame." Wathi, "Ukuba uyashukuma uyakufa." Laze inenekazi eliselula latsiba lema ngeenyawo zalo likhala kwaye lidumisa uThixo kwaye umama waquleka kwaye wawuwela kukhukho ibilele kulo intombazana. Ingaba yintoni? Kanye ngelo xesha indoda ethile egxekayo yaphakama phaya emva yaze yema ngonyawo olunye esihlalweni nolunye unyawo kwesinye yaze yathi, "Wena Melika, ndikucela umngeni ukuba undixelele ukuba ukwenzela kweliphi igama oku kwaye ngowaliphi ihlelo lenkonzo." Yabona, iyafana nje, abaqondi abakhangeli ezi zinto. Amabandla wakulindelanga ukuza kwenkosi kwaye umoya oyingcwele ulapha ukuze angqinele ukuza kwakhe ukuze ukuphumeze. Kangako ngalinye lifuna ukuthabatha indlela eyeyalo, yindlela ekwaba yiyo phaya. Iqela ngalinye lalinoluvo olulolo.
So that was the first page.
Ngoko ibili phepha lokuqala elo. Ngaphezu kokho ibili cassette bengafuni nokudlala. Kodwa ndinalo esandleni zami. Mhlambi lela ngomso. Sekunjalo ke. Siyavuya kakhulu uba uThixo usebenze ngamandla kwaye sivile ukuba inkosi iseyiyo. Andivanga into ethi uphinde wafa, uphila ngunaphakade. Kwaye njengezixo zokufa nezoko uziphethe. Oh, uba sinokukholwa nje. Sinokubona imangaliso nje bali sijo icula. Ayinoba enye indlela. Apho ivangeli enye kaYesu Kristu ishunyayelwa khona, njengoba kwakunjalo ngoko, kwakhona ngumzali uBranham, sinako kwaye sinokulindela into ezifanayo. Okunye kumele kwenzeke, inkosi safana, ilizwi lakhe, amandla akhe, yonke into ishiyeka ngendlela yakhe yayiyo. Ayikho into engatshintsha kuye. Singakholwa na? Singakholwa na njengamakholwa? Amaxesha amaninzi kulula ebantwini abongeziweyo ngokutsha, kulula ukuba bakholwe. Thina esithe saliva ilizwi likaThixo iminyaka, amanye amaxesha sifumana kunzima ukukholwa ngeentliziyo zethu. Kodwa ndiza kuxela uba yintoni ukholo lweBhayibhile. Hayi kuba uza kukwenza, kodwa ukwenzile, ugqityiwe, undihlangulile, undiphilisile, undikhulule, undisindisile. Lukholo lweBhayibhile ke olo. Kukuphela abo bakholwayo ukuba sele ekwenzile bazawukwazi ukuba babe namava ngako, ngoba ukholo lwexesha elizayo linakunceda mntu. Siyalazi ibali kuYohane isahluko se-11 xa uMartha wathi, ndiyazi ukuba uya kuvuka kwakhona eluvukweni ngomhla wokugqibela. Yayiselixesha elide kakhulu elo. Ukholo kunye nexesha elizayo likude azange kuncede kwelaa thuba. Ngokuchasene noko, inkosi yatsho ngokucacileyo ukuba ndim uvuko, ndim ubomi. Nabani okholwayo kum nokuba ebefile uya kuphila. Uyakholwa na oku? Wathi, ewe ndiyakholwa, kwaze kwenzeka. Ayilokholo nje lokuba inkosi izawukwenza ngelinye ixesha, kodwa ukholo lokuba ukwenzile. Wahlatywa ngenxa yezikreqo zethu, isohlwayo saba phezu kwakhe kuze thina sibe noxolo, ngamanxeba akhe saphiliswa. Ukuba ngenene nabani oodade bethu okanye abazalwane abaneminyaka emalunga namashumi asixhenxe baye balinde ukuba baguqulelwe babuyele kwiminyaka yeshumi enesixhenxe, ngoku nakwe ndirhala ukuthetha. Mele silinde kude kuguqule imizimba yethu, kuba eso sisithembiso esisesibhalweni. Kodwa xa kufika ekuhlazweni lona umzimba, uThixo wazingcona umzimba wawudala. Ukuba ubuza umakhenikhi uba yintoni ingxaki ngemoto yakho, uyayazi imoto phakathi naphandle, ngokunjalo uyakwazi uyilungisa kakuhle. Umdali ukhona, into eyingxaki kwindalo, into engenzekiyo uyakwazi uyilungisa. Yiloo nto sisiza kuye sithi, Nkosi, sele ukwenzile, siya kukhona. Ngoku makuhambelane nam, makuhambisane nathi ukuba ngumsebenzi ogqityiweyo wentlawulelo, apho yonke into ibandakanyiwe ngenyaniso kumoya, phefumlo kunye nomzimba. Yanga kungaba njalo kuba ngako ngale ngxela imfutshane nje ukholo oluphilayo lungasibamba sonke. Sivile oku ngokunjalo malunga nokudlula okusikelelekileyo kuka F.F. Bosworth, endimaziyo naye ubuso ngobuso, indoda yokholo, indoda eyazivumelayo ukuba isetyenziswe ngendlela emangalisayo nguThixo. indoda yayisazi kakuhle ayibona ulungiselo kamzana uBranham ukuba kumele ayinike le ndoda iqonga lukholo olungena kucaciseka xa indoda enempumelelo enkulu ngokunjalo ekuthandazeleni abagulayo xa le ndoda indala yakwathixo yabona into uthixo ayenzayo kulungiselo lukamzana uBranham wathi ngoku ndizawuba senkonzweni nawe ndihambe nawe ndibone uba yonke into ihamba ngolelulwane sibe nokufunda iBhayibhile sonke emva kwemini into ebalulekileyo yile yokuba ndilapho uThixo asebenza khona sisimilo esihle sinjani eso bo bonke abavangeli bakaThixo babe nesimilo esinjalo uThixo unako ukubanceda abatyhilele zonke izinto ezinyanzelekileyo zelo xesha ndiyachumisa intliziyo yam yayikukumka kwakhe hayi ukuba ndinxunguphale okanye ndibe liphakuphaku mhlawumbi ndikhale ngaloo nto bekusathi ngiba ndenzuku nokuya kodwa waye ekhaya ephumlile emva koko ebuziwe yeyiphi yona mini leliphi lona xesha wakhe waba namava amangalisayo kuwonke la maxesha angamashumi asixhenxe ndixelele leliphi lona xesha wathi linguku lingoku ixesha elimangalisayo ngoku ndiyekhaya uba ndiyobona inkosi yam endithandileyo ndilinde nje uba amasango avuleke ukuze ndikwazi ukungena nako kukubuyela ekhaya okumangalisayo konke siyakunqwenela kodwa mhlawumbi sonke asiyukulala asiyukulala ukufa ndiyakholwa ukundikholwa yintliziyo yam yonke uba bakhona abanintsi phakathi kwethu abangazulala ukufa banintsi abazoba ngamangqina okubuya kwenkosi kwaye xa benyelisi besithi upawulos benyelisa into upawulos wayithetha ngela xesha kwamele ndithi wayibhayela thina ukuze sithethe namhlanje amen ukuze into esiyithethayo ibe sebhayibhileni uthixo usilungisele yonke into ngendlela emangalisayo abanyelisi abazuyibona ngaloo ndlela kodwa thina siyibona ngokucacileyo yonke into ibhalelwe thina ngokunjalo siyavuya ngokunzulu uthixo ngayo le ntshumayelo yanga ithethile kuthi ngemvakalo enyanisileyo yelizwe
and examine ourselves
ukuze sizicikide sibone ukuba sime njani phambi kothixo umzana ukhumfuthe nam besithetha nje okufutshane ofisini ngaphambili sathi omnye komnye ingaba besinophila namhlanje njengamakholwa ngendlela esasiyo xa sasiqala ukholo izinto bezinobonakala zohlukile uyayiqaphela ukuba uthethwa ntoni yayephi imeko yethu sonke xa sasiqala ukholo yayephi imeko yakho eyam yethu sonke masibuyele kanye kwakhona kolwathando lwethu lokuqala kanye kwakhona kwimisebenzi yethu yokuqala sibuyela kumihle apho ungalivumeli ilanga litshona ngaphandle kokuba izinto zilungile kwaye ndiyakuthetha kumele kwenzeke ukuba sifuna uba ngamangqina okupheleliswa akekho umntu onokujikela koko akekho le ndlela kumela ihanjwe le kwaye ubunye obungcwele nayo yonke into ihamba naye kumele ityhilwe yonke into phakathi kwabantu bakhe ngoba bani mhlawumbi ndingathi kuzawuba njani ngokuba akukho okunye ukuphunyeleliswa nolungiselelo olunokwenzeka kumele kubuyelwe entliziyweni enye kumphefumlo ngenyaniso singqongqo ngqiqonye simoyamnye sinokoyika inkosi soyikuthixo yonke into yenzeke kubomi bethu nasentliziyweni zethu ukuze sibe nokukhala sithi buya ngokukhawuleza nkosi ngoba ekupheleni umoya nomtshakazi uthi yiza ngokukhawuleza ngoku kumele kube khona bunye nje obugqibelileyo bomoya kumtshakazi nelizwe ndifuna nje uba phayana ndifuna uba phayana nokuba kuthabatha ntoni xa inkosi igqiba umsebenzi wayo kwaye liyawuba lukhulu kakhulu uvuyo xa siqaphela ukuba laa mini ba sifikelele kuyo loo mini leyo ngoba balukathixo safunyanwa sifanele ukuba simelane nako konke okuzawuza emhlabeni kuze sibonakale phambi konyana womntu siyokuba nenkosi thixo asisikelele sonke amen.